akolanga akulira amalwaliro ga gavumenti mu district Albutong, Dr. Ogundu Twana asindikiddwa mu kkomera kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogujja, oluvannyuma lw'okuzuulibwa nti nalina beyeekobaana nabo ne babulankanya ensimbi ezireyo mu bukadde 16.5. Kigambibwa nti omukulu ono ssente zino yazibulankanya ne banne nga bamaze okwekobaana era ne bazuwa kampuni etali mu bitabo bya gavumenti eyitibwa Otada Construction Company Limited. Ono yakwatiddwa akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi maka g'omukulembeze eggwanga lino aka State House and Corruption Unity nga kaliwo mu n'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango.